shantani mara simu yangu inaita ile kucheki vizuri kumbe meneja anapiga simu nikapokea nikia kitu gani anasema ora mdogo wangu kuna show na bedo perform kasema kuna chido mara bundi langu ikatumwa kafika siku ya show nikicheki mashabiki kibao wote wanataka burudani hakuna anataka kwenda kwao kasema sipige mapiano wala singeli kuganda hapa mwendo wa show tunacheza singeli mibao oya dai pigwe mibao Pigre mi bao Uro, pigre mi bao Wai wai tam, pigre mi bao Chuti, pigre mi bao Pigre mi bao Mone kadutwa, 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 kadutwa mbao kadutwa Kadutwa, 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 uro kadutwa Kadutwa, 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 mone kadutwa Kadutwa, kadutwa, kadutwa mbao kadutwa Kadutwa, kadutwa, kadutwa Oya! Dada mibao imekolea ile kukimbia kufika mbele hakuna njia kumbe huko kwa nyuma kuna masuala kama mia kitu alichomwambia naomba hebu sikia mekuja kwenye show hapa hakuna kukimbia ila cha kukusaidia rudi ulipotokea ile kugeuka masuala wakamvamia oya dai pigre mibao pigre mibao uyo pigre mibao Wait, come pick me up. Shoot it, pick me up. Pick me up. Kadutwa, kadutwa, kadutwa mbao kadutwa, 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 uyo kadutwa, 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 kadutwa mone kadutwa, 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 kadutwa mbao kadutwa, 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 kadutwa. Oya! Macho unalembua, mdomo unamwinua na ebicho na mbakubwa, mkekubwa Mama mama mina, mkekubwa Bado sijasikia, mkekubwa Mama mama mina, mkekubwa Mamenu fecha tura Kabinetu,
hivi kisirani?
Haitikia shegu wako Na kabinetu ya kimala
Opsa chicha
Kunye chantan
Wasi wa sengirat
Kabinetu ya bagambo yo
Yoko chudi
Mablokeni
Mwede moska
Wemene jampia
Kure wonke
Sarine shiti matuwa mambie kushina wana nanyua
Aswaga chesho
Wisha teni Saita madawa
Angarache
Santos
Sautos
Kada sono amino do wenga sarino sotino Kabine chaki chapane Nyomba mosko wako mbiga famere Nyomba matonya weo kisho tekula Na kuma mpaka kwa mabali ya be Nyomba nenga wami nyombo Chale mbome tatu spini madura Shembe spidi Patu alot weto yasili Suma msambia Wanango kiri mabotori Nikusha utajusha Kama nyao Kabinetu